Ce soir, nous sommes entre nous et nous espérons
kandi kwiringiye ko umwami ari hagati yacu nicyo kintu cy'ingenzi iyo tuza kuba twituri hano we akaba adahari twese twari kwitahira mu rugo tubaye tudafite icyo gihamya cy'uko ari hano ahari twaba benshi cyangwa bake aravuga ati kuko aho babiri cyangwa batatu bateranye mu izina ryanjye mba ndi hagati yabo Matayo 18 murongo wa 20 kandi isezerano yatanze ajya risohoza kandi turi hano mu izina rye dutinya imbere y'ijambo ryayo ni kenshi twabivuze abantu bose bubaha Imana batayubahisha iminwa gusa bayubahisha imitima yabo bizera ijambo ryayo Imana ntishobora gutandukanywa n'ijambo ryayo iyo n'ijambo ryayo n'umwe rero niba dushaka kuba umwe n'Imana tugomba guhuza kwemeranya n'ijambo ryayo kandi uhereye igihe twemeranya duhuza n'ijambo ryayo iki gihe itwitaho ibifite inshingano zo kutwitaho nk'uko twabyumvise kandi nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Yesu Kristo umwami wacu Abaroma 8:39 tuzi yuko ijambo ry'Imana rishyirwa mu bikorwa mu buryo butandukanye Satani niwe wa mbere wabikoze wenda se azanabikora kugera ku mperuka ku iherezo ndetse n'igihe umwami wacu yari mu isi yashyize mu kanwa ke amagambo y'ibyanditswe amaze gusomwa maze asanga umwami Yesu yitwaje ayo magambo twese dushobora kubisoma hano muri Zaburi 91 nk'uko twese twabyumvise haranditswe ku murongo wa 11 Zaburi 91 umurongo wa 11 haranditswe ngo kuko azategekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe umurongo wa 12 bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge kwibuye sitara kwibuye ibi tubisomye muri Matayo mu gice cya 4 ku murongo wa 6 ni inkuru yo kugeragezwa kwa Yesu umwami wacu umwanzi Satani ubwe aravuga ku murongo wa 6 uhere ku murongo wa 6 aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi hano hasi kuko handitswe ngo izategekera abamarayika bayo ku bwawe ngo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge kwibuye umwanzi Satani
a porté la parole de Dieu à la bouche.
Yahoraga atwara ijambo mu kanwa ni nako byari bimeze ku banditsi bose abafarisayo bose bari bazi ijambo ry'Imana ariko ntabwo bari bazi Imana habe n'ubushake bw'Imana n'umugambi w'Imana ntabwo bari bazi ubushake bw'Imana mu gihe cyabo. Byari byanditswe ngo izategeka abamarayika bayo ngo bakuramire mu maboko yabo, ariko nta hantu na hamwe hari handitswe ngo ijugunye hano hasi. Ntaho byanditswe, ntaho byanditswe, ariko ibyo nibyo umwanzi Satani abashaka kwijugunya hasi. Uwo niwe mugambi wa Satani, nicyo ashaka kujugunya hasi, gusunika, hanyuma akarenzaho amagambo asa nk'amagambo yo kubaha Imana, wenda akanarenzaho n'umurongo wa Bibiliya, akaducengezamo ibitekerezo ngo birenzeho ijambo ry'Imana, umurongo wa Bibiliya, kugira ngo imbere y'ababyumva babigirire icyizere. Tugomba kumenya gutandukanya uyu munsi inshuti yanjye iriya yicaye ari inyuma ya ngiye uburyo papa hari urwandiko ari gushimamo, maze muri iyo baruwa avugamo na rya jambo mwene Tarusi yavugiye hano mu Baroma igice cya 8, umurongo uvuga yuko nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana.
La que le souper n'est pas n'a pas été célébré ensemble.
Yababajwe gusa nuko igaburo ritasangiwe hamwe, abantu barayiyobeye, ntabwo ari urubanza turi guca, ntawe turi guciraho iteka. Ni ikintu turi kubona kibabaje, kivuna umutima, gishengura umutima. Mbese ni abantu bangahe bashyira mu kanwa kabo ijambo ryo muri Yohana 17 bati nyamara umwami yasenze ngo tube umwe, Yohana 17:21. Ibyo bishobora nanone kuzabaho niba hakiriho igihe no kugaruka k'umwami kukaba kutaragera. Ubwo bumwe nibumara kubaho, abatazaba baburemo bose bazafatwa nk'abanzi b'Imana, kuko badafite uruhare mu bumwe bicuriye. Icyo gihe bazana bavuga bati ngo byanditswe ngo bose bazaba umwe, ngo none kuki mwe mutabishaka, kuki mwebwe mudaca bugufi imbere y'Imana. Hariho byinshi byanditswe, ariko hakenewe ko tubyumva neza tukanabyakira neza. Ijambo ryo muri Zaburi, natinyuka kuvuga yuko abanditsi n'abafarisayo bari gusoma ibyo umwanzi yasomye, ni bake bari kubisobanukirwa mu gihe babisomye. Nta n'umwe muri bo waje, ariko umwanzi we yaravuze ati ngo biranditswe yuko azagutegekera abamarayika bakakuramira mu maboko yabo ngo dakubita ikirenge ku ibuye. Bakundwa, igihe kirageze ngo tumenye gutandukanya niba ijambo ry'Imana ryavuzwe mu mwuka w'Imana, niba ryashyizwe mu mwanya waryo, cyangwa se ahubwo niba Satani ari kurikoresha nabi. Ndikwibuka kuwa gatatu nimugoroba, mwene Tarusi ntabwo akeneye rwose kwisegura, rwose nunguka byinshi mu gihe ndikumva. Iyo ndikumva yaba abantu benshi bunguka ibyo bari kumva kimwe nanjye, icyo gihe buri teraniro ryose ryaba rwose rifite umumaro kurusha ibindi byose. Hari ni kenshi ninjira mu burebure bw'ijambo, maze imbere y'amaso yanjye y'umwuka nkareba gahunda y'Imana. ndagaruka ku ya mirongo ibiri yo muri Yeremiya mu gice cya 11 hanyuma no mu gice cya 12 ndaiza tugiye no mu ngoma hano muri Yeremiya igice cya 11 uhereye ku murongo wa kabiri haravuga aya magambo ngo Yeremiya 11 umurongo wa kabiri nimwumve amagambo y'iri sezerano kandi ubwire abi Buyuda n'abatuye Yerusalemu uti uku niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti havumwe umuntu utumvira amagambo y'iri sezerano umurongo wa kane iryo isezerano nategetse ba sogokuruza wa munsi nabazanaga mbakuvanye mu gihugu cya Egiputa Imana irakangurira nanone ubwoko bwayo kwitondera amagambo y'isezerano ryayo ngo irabamagarira kwizera no gukurikira amabwiriza yayo bitari amabwiriza y'abantu umwami yavuze muri Mariko igice cya 7 ati bahinduye ubusa Mariko 7:8 ndetse hariho byinshi muri iki gihe cya none gahunda y'Imana itegeko y'Imana umugambi w'Imana inyigisho z'Imana byose byajugunywe hanze ariko buri kimwe cyose cyajugunywe hanze bagishakira ikigisimbura none abantu ntibagitandukanya ibiva ku Mana n'ibitava ku Mana noneho aravuga Yeremiya 11:6 maze Uwiteka arambwira ati amamaza aya magambo yose mu midugudu y'u Buyuda ngo nimwumve aya amagambo y'iri sezerano muyasohoze mu bikorwa murebe niba twumvise neza hano niko biri ku ibyo abagiye bivugwa ku murongo wa kabiri ngo bababwire ngo aya magambo ngo nimwumve amagambo y'iri sezerano kandi ubwire abatuye i Buyuda n'abatuye i Yerusalemu gute i Buyuda ni ho Imana yatoranije niho ijambo ryayo ryaje Imana yababwiraga yavuganaga nabo nk'abantu ifitiye umugambi nk'abantu bizera ijambo ryayo bumvira amabwiriza yayo abafilisitiya sibo Imana yari ifite ijambo ishaka kubabwira habe n'abamori n'abayebusi abo yabagabije babandi Imana yari ifite icyo ishaka kubwira Imana ivugana na babandi yagiranye na gusezerana uyu munsi ni twebwe kubw'ubuntu dushobora kwibara hamwe na babandi Imana yagiranye na gusezerano ku bwa Yesu Kristo umwami wacu ibyo abandi bose bakora abanyedini bose abanyapolitike bose ibyo bakora si ikibazo cyacu twebwe Imana nitwe ibwira ubwoko bwayo bwo mu isezerano rishya iradusaba ngo twumvire ibyo yavuze byose hano muri Yeremiya mu gice cya 12 hari intonganya ntoya iyo cyase impaka ntoya hano yabaye maze umuhanuzi abwira Uwiteka ati Uwiteka we iyo mburanye nawe ni wowe ukiranuka ati Mana ni wowe ufite ukuri ariko nkundira nkubaze iby'imanza zawe kuki umunyabyaha ahirwa mu nzira ze kandi kuki infidèlement abariganya bagubwa neza urwa kabiri warabateye ubwawe bashora imizi barakura ndetse bera imbuto baguhoza cyase ubahora bugufi nkuko bigaragara mu kanwa kabo ariko ukabakure imitima yabo seka duhagarare gatoya kuri aya magambo Imana hano biravuga yuko ariyo itera abadafite Imana batubaha Imana kugubwa neza mbese twese twabisomye niyo mpaka iri hano umurongo wa kabiri wa mbere agace kabiri kuki umunyabyaha ahirwa mu nzira ze kandi kuki abariganya bagubwa neza kuki nta kibarwanya niko mu gifaransa bavuze bose bagubwa neza nta kibazo na kimwe nyabagira ntabibahangayikisha ninde uhora afite ibyo akeneye ninde urwanywa ninde satani yitaho cyane ntabwo ari ba bantu batagira imana kuko abari abayo abari abasatani rero kurwanywa cyangwa se makiri hano ngo ni uko imana ibatera bagasohora imizi bagakomera bakagubwa neza reka tusome dutuje ngo kuki umunyabyaha ahirwa mu nzira ze kuki abariganya bagubwa neza ku murongo wa mbere kuki abadakiranuka mu nzira zabo nta kibarwanya ku murongo wa kabiri ubwawe warabateye ndetse bashora n'imizi mbese de l'homme sans Dieu guterwa kumuntu utazi imana utagira imana imizi ye bimumariye iki naho yaba ari miremire umuntu utagira imana agumya kuba adafite imana kandi n'umwana w'imana nawe agumya kuba umwana w'imana imana igaburira mwabyemera mutabyemera igaburira n'abayihakana abatemera kwiriho barya neza babiba imbuto kimwe n'abandi bose imana ni imana yafite umubiri wose ibyo ntacyo bihindura ariko nyamara iyo ni izo nizo mpaka zari ziriho hano dusomye bibiliya abatizera bahorana amahirwe ibintu bagendera neza bagendekera neza abizera bo bakababara ku murongo wa kabiri ubwabo warabateye ndetse bashora n'imizi barakura ndetse bera imbuto baguhoza ku rurimi ariko ukaba kure y'imitima yabo wari umurongo wa kabiri ibi biteje ikibazo ku ruhande rumwe ni abantu batagira imana na bagomera imana ariko izina ry'imana bakarihoza ku rurimi rwabo nyamara imitima yabo iri kure yayo kandi bariho ari benshi abantu batagira imana ntabwo babihunaka ahantu runaka abantu batagira imana nibo batwara izina ry'imana n'ijambo ry'imana mu kanwa kabo ariko ntibabe biteguriye kwizeza imitima yabo ngo banakore ibihuye n'iryo jambo ngo bizeze umutima iyo babikora baba bitandukanyije n'imana kandi uwitandukanyije n'imana aba atandukanye n'imana adafite imana udafite imana wese aba ari umugome uyu munsi iri jambo nanone ubusobanuro bwaryo ni nka bwa bundi bw'iki gihe se bw'icyo gihe udafite imana aba atandukanyijwe n'imana hano no ku murongo wa gatatu haravuga hati ngo ariko wowe Uwiteka uranduzi ugerageza umutima wanjye uko ukomereye cyangwa se uko umutima wanjye ugutekereza urabirondora urabibona sibyo ku murongo wa gatatu ngo ariko wowe Uwiteka unzi kuva ku mera imwe ukagera ku yindi kandi iby'umutima wanjye wibwira kuri wowe urabirondora ukamenya uko umutima wanjye ugufata nizera ko buri muntu wese ugomba kunyura mu bigeragezo ni umutima we ni kamere ye ni ubugingo bw'ubuzima bwe bwose nibwo buba buri mu gipimo cyangwa buri kugeragezwa umuntu utagira imana yaterwa atarwangwa nge nahitamo kurwanywa no kugeragezwa n'ibindi byose bijyana nabyo ariko nkaba muri babandi umunsi umwe bazabana n'umwami kandi niba twumva ijambo ryamaze kuvugwa ryavuzwe muri make ku wa gatatu ku bijyanye n'urusengero rw'imisezerano rya kera rwegurirwa Imana dusoma mu ngoma za kabiri mu gice cya gatanu iki nkora ku mutima cyane muri ibyo byose byabaye ni uburyo isengesho ryasubijwe n'igisubizo cy'Imana cyakurikiye cyaherekeje isengesho mbere yuko ibyo byose bibaho hari ibintu bimwe byagombaga kubanza gushyirwa mu mwanya gutunganywa atari inyubako gusa yagombaga kuba irangiye ibintu byose byagombaga kuba mu rugo rw'inyuma byagombaga gushyirwa mu rugo rw'inyuma ibyagombaga gushyirwa mu rusengero imbere byagombaga gushyirwa mu rusengero ibya ahera byagombaga gushyirwa ahera byari mu ihema rijya guhishurirwa byose byagombaga kwinjizwa ibintu byose byagombaga gushyirwa mwanya wabyo atari inyuma gusa ahubwo n'imbere naho atari inyuma gusa ahubwo n'imbere no mu mbere dusoma hano mu ngoma za kabiri igice cya gatanu here ku murongo wa gatanu maze bazamura isanduku wenda sahari ngomba no gusoma umurongo wa gatatu kugira ngo byumvikane neza ku murongo wa kane abakuru b'Abisirayeli bose bamaze guterana abalewi baterura isanduku bazamura isanduku ku murongo wa gatanu hamwe n'ihema ry'ibonaniro n'ibintu byose bigera byari ihema ibyo byazamuwe n'abatambyi b'abalewi mwese muribuka ikibwirizwa cya mwene data Branamu cyitwa ngo gukorera Imana bitari mu bushake bwacyo Dawidi yenze igare rishya nuko ategura ibimasa kurura igare rishya atishyiraho isanduku y'isezerano ariko mu mirebere y'Imana isanduku y'isezerano ryabaga byagenderaga ku bitugu by'abalewi hari ijambo rwose nabonye byanejeje cyane ntari nzi mbere iki gihe nibwo naribonaga mwene data Branham yaravuze ati igihe cyose isanduku y'isezerano ryagombaga gutwarwa ku rutugu rw'ibumoso buri wese niho yaritwaraga hejuru y'umutima isanduku yatwarwaga ku rutugu rw'ibumoso mbese ibyo byakorwa mu buryo bwiza burushije gute abahanga babyo nibo babizi ndetse n'ikindi kivugwa mu kibwirizwa avuga ati ryagombaga gutwara isanduku ryagombaga gutwarwa ku mutima wabaza uti ibyo byashoboka bite dore isanduku dufate nk'aho iki gitabo ari cyo isanduku y'isezerano noneho uri mu ruhande rw'iburyo akaba ameze neza akaba ahagaze hariya isanduku ikaba iri ku rutugu rwe rw'ibumoso noneho uri ibumoso hakurya isanduku ikaba imuri iburyo ariko isanduku akaba agomba kuyitwarira ku rutugu rwe rw'ibumoso byagenda bite ariko ibyo nabyo biranezeza kuba bibiliya ibyo nabyo bitwigisha mu by'ukuri ku isanduku habaga hariho ibikomo ibyo byacagamo inkoni yo kwikoreza isanduku uko niko rero byashobokeraga bose iburyo nibumoso imbere n'inyuma nibwo bashoboraga kwikorera isanduku kuko ya zankuni zarengaga isanduku kuko abahetse isanduku bose bagombaga kuyitwarira hejuru y'umutima. Icyo ni ikintu gihebuje rwose. Imana nishaka yuko turitwara ku rutugu gusa, ashaka ko turitwara ku mutima. Ijambo ry'Imana ritwarwa mu mitima yacu kuko aho uwo ni umwanya waryo. Ariko igihe cyose hahozeho abantu batwaraga ibyo ari byanditswe muri ryo, kuko iryo ni ijambo ry'Imana. Kandi abantu batwara ijambo ry'Imana amaherezo bazasohokana intsinzi, ntibazamera nka ba bandi ngo bari baratewe bakarabya ariko amaherezo bakarandurwa. Imana niyo ikuza byose. Izuba ry'Imana rimurikira abakiranutsi n'abakiranirwa, beza n'ababi. Matayo 5:45 niko ikibwirizwa cyo ku musozi kivuga, niko umwami wacu bwe yavuze ngo ariko muzabamenyera ku mbuto zabo. Matayo 7:20. Kandi imbuto ifite agaciro ni imwe gusa, ni ya mbuto Imana ubwayo ishobora kumeza muri wowe nanjye. Kandi iyo ni imbuto y'umwuka iba muri ba bandi ijambo ry'Imana ari ryo mwuka n'ubugingo, ba bandi baryakiriye ubwabo bakaryakira muri bo, kugira ngo kubw'umwuka ubugingo bw'Imana buremwe muri umwe wese, maze bigaragaze bikuze imbuto y'Imana. Uko niko Abalewi isanduku y'isezerano hamwe n'ijambo ry'Imana uko niko baritwaraga aho ryagombaga kuba, ni ukuvuga ahera cyane. Munyemerere nkomeze nsome uhere ku murongo wa 6. Umwami Salomo, turi mu ngoma za 2:5 ku murongo wa 6. Umwami Salomo n'iteraniro ryose ry'Abisirayeli ryari riteraniye aho bari imbere y'isanduku, batamba inka n'intama zitabasha kubarika cyangwa kurondorwa kuko ari nyinshi. Murongo wa 7, maze abatambyi bacyura isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, ahantu hayo barijyana aho iyo sanduku yagenewe, ni ukuvuga mu nzu ahavugirwa ahera cyane munsi y'amababa y'ibishushanyo by'abakerubi. Muziko kuko ibishushanyo by'abakerubi byari bitanze amababa hejuru y'ahantu h'isanduku, bagatwikira isanduku n'ijisho ryayo. Byari bitwikije isanduku y'isezerano. Hano rero biratangaje uburyo Abalewi batwaye isanduku bayigeza kure. Abalewi batwaye isanduku bayigeza kure hashoboka aho bemerewe, maze abatambyi nibo ubwabo noneho bayijyanye bakayigeza aho Imana yagennye. Rero natwe twese abashaka kwemerwa imbere y'Imana, yaba gusa twashoboraga kubaha n'umutima wacu wose gahunda y'Imana, tubikoze ubwiza bw'Imana bwakongera bukamanuka. Icyo ni cyo cyonyine kibuze. Abantu bose, ntabwo ndi kuvuga twebwe hano gusa mu nyihanganire, kuko nizera yuko twebwe ntabwo duterana ngo twemeze abantu ntakuka yacu cyangwa ibyacu tutakurwa kwizima, ahubwo duterana kugira ngo twemere n'umutima wacu wose ngo Imana idukosore. Ariko birakwiriye gusa ko ibi bintu tubibwirwa, tubyerekwa. Buri kimwe cyose gifite umwanya wacyo. Abalewi bari bafite inshingano zabo, abatambyi bakagira izabo, umutambyi mukuru nawe yagiraga inshingano ye rimwe mu mwaka. Byose byari muri gahunda. Isanduku y'isezerano hamwe n'amategeko y'isezerano byashyizwe ahera aho byari ryaragenewe munsi y'amababa y'abakerubi. Aho ngaho niho ubwiza bw'Imana bwabaga. Abo bakerubi bagombaga se bashushanyaga ubwiza bw'Imana. Mu by'ukuri igihe Yesaya yerekwaga ubwiza, yumvise abakerubi n'abaserafi bavuga ngo uwera uwera Uwiteka Imana, muri Yesaya 6:3, ibyo biratwereka yuko ubwiza bw'Imana buba ahari ijambo ryacyo. Kandi ibyo biratubwira ikintu gikomeye, ntabwo byanditswe muri Bibiliya gusa, ahubwo riranditswe no mu mutima wacu. Turabona yuko nanone hariho ibintu byinshi byo kwitondera, ariko ko hari hateraniye ni n'abatambyi 120. Ibyo byanditswe ku murongo wa 12, umurongo wa 12 ahari se n'umurongo wa 13 nawo. Ingoma za kabiri igice cya 5 umurongo wa 12 ngo kandi n'abalewi b'abaririmbyi asomye mu gace ka nyuma ngo bari kumwe n'abatambyi 120 bavuza amakondera. Noneho 13 ubwo abavuzaga amakondera n'abaririmbaga bahuzaga amajwi, bavugaga nk'umuntu umwe, bahuzaga umuti ijwi bakavuga nk'umuntu umwe, bumvikanisha ijwi rihuye bahimbaza bashima Uwiteka, kandi barangurura amajwi yabo n'amakondera n'ibyuma bivuga n'ibintu bicurangwa bahimbaza Uwiteka bati Uwiteka ni mwiza kandi imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ku murongo wa 14 ngo bituma abatambyi batakibasha guhagarara ngo bakore ku gicu, kuko icyubahiro cy'Uwiteka cyari cyuzuye inzu y'Imana. Kuko icyubahiro cy'Uwiteka cyari cyuzuye inzu y'Imana. Hano tuhafite igishushanyo cyuzuye cy'itorero ryo mu isezerano rishya, naryo ryujujwe ubwiza bw'Imana. 120 barateranye, ntabwo hariho abongorera mu matwi, abongorerana mu matwi cyangwa se abantu bashaka kumva ibiryoheye amatwi. Hari hateraniye abantu bubaha Imana, bubaha ijambo ryayo, abantu bari bizeye amasezerano Imana yatanze. Nicyo cyatumye baza mu cyumba cyo hejuru, mu gihe hano havuga cyangwa se mu gihe baririmba ngo kuko Uwiteka ari mwiza n'imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Muziko hari isezerano rya kera, ariko ineza y'Imana n'ubuntu bwayo bizaba iby'iteka ryose ku bubaha Imana. Zaburi 103 umurongo wa 17, Imana yahoze iteka ryose ari umunyembabazi. Yari umunyembabazi mu gihe cya Enoki, yari umunyembabazi mu gihe cya Aburahamu, mu gihe cya Mose. Imana igihe cyose yahoze ari umunyembabazi, ariko abantu bagombaga kuyishaka baciye bugufi, kandi uwayishakaga yaremeraga akamubona. Ibyo nabyo ni ibyangombwa, ni iby'ingenzi. Ibyo turabigereranya n'Abaroma 15 umurongo wa 6 haravuga, hariya havuze ibyo gushimira Imana muhuje umutima nk'umuntu umwe n'ijwi rimwe ngo kugira ngo mushimire muhimbaze Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo nasi bira tugora kumvikanisha yuko isengesho bidakeneye ko hagira umuntu uri kuryumva kimwe n'isengesho naryo ndetse Dawidi yaririmbye amazaburi yose ari mu isengesho
dans la prière
n'isengesho bumva cyangwa se iteraniro ryumva riba rwose ritari mu mwanya mwiza kuko buri wese agomba gushaka umurunga umuhuza umurunga we bwite umuhuza n'Imana ariko twishimiye kumenya yuko na mbere yuko Salomo arangiza gusenga yaraje gusenga ubwiza bw'Imana bwamaze kumanuka igihe isanduku y'isezerano yari yamaraga gushyirwa mu mwanya wayo rero si ikibazo cy'umuntu uw'Imana iri gukoresha ahubwo n'abantu bafite umugabane mu by'Imana iri gukora binjira imbere yayo maze bakabona ubwiza bwayo bumanuka hano mu gice cya gatandatu uhere ku murongo wa kane haravuga ngo ingoma za kabiri aravuga ati ingoma za kabiri gatandatu murongo wa kane Uwiteka Imana ya Isirayeli ihimbazwe niyo yivuganiye n'umukambwe wanjye Dawidi na data Dawidi mu kanwa kayo ikisohore ikabisohoresha amaboko yayo iti uhereye igihe nakuriye ubwoko bwanjye muri mu gihugu cya Egiputa nibyo
j'ai du mal à lire ce soir
uyu mugoroba biri kungora gusoma
poursuivons notre lecture à partir du verset
kadukomeze dusomere ku murongo wa karindwi
or il est vrai que mon père
David nuko umukambwe wanjye Dawidi data Dawidi yari yagambiriye kuzubakira izina ry'Uwiteka Imana Isirayeli inzu ariko Uwiteka aramubwira ati abwira data Dawidi ati
bien fait de désirer bâtir
wari ufite umugambi wo kuzubakira izina ryanjye inzu wagize neza kuko wabigambiriye mu mutima wawe ariko si wowe uzubaka iyo nzu ahubwo umwana wawe uzi kurira mu nda uwo ni we uzakubakira izina ryanjye niwe uzubakira izina ryanjye inzu none Uwiteka yashohoje ijambo yavuze kuko mpagurutse mu cyimbo cya data Dawidi nkaba nicaye ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli nk'uko Uwiteka yasezeranye kandi nujuje inzu nubakiye izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli murongo wa cumi na rimwe niho nabonye ubutereko bw'isanduku irimo isezerano inyandiko y'isezerano ry'Uwiteka yasezeranye n'Abisirayeli icyo nashakaga cyane cyane ni kiri ku murongo n'uyu murongo wanditseho ngo inyandiko y'isezerano muziko mu isi hari inyandiko zibaho n'uyu munsi nasomye muri Ezra no muri Nehemiya yuko igihe ubwoko bwa Isirayeli bwagarukaga hagati muri bo harimo abashakaga inyandiko y'ivuka ryabo inyandiko y'ivuka yabo ntibayibona maze ntibahaga umugabane barababwira bati nimugende mureke hazabanze haza abatambyi bafite urimu na tumimu ngo tugishe Imana inama nitubone igisubizo nibwo muzemerwa mu iteraniro ariko tuzabona umwanya wo kwandika no kuvuga kuri icyo gitekerezo. Hano haravuga inyandiko y'isezerano. Imana yari yarasezeranye, yagize isezerano. Iryo sezerano ntiryavugwa mu magambo gusa, ahubwo rirandikwa mu isanduku y'isezerano. Imana yashoboraga kwisubiraho ku byo yavuze. Nuko mu isezerano rishya naho Imana ishobora na rimwe kwisubiraho ku byo yavuze. Byose biranditswe mu nyandiko zigaragara. Dufite isezerano rya kera n'isezerano rishya, kandi Imana yashyize umukono kuri izo ndagano zombi, kuri ayo masezerano yombi. Kandi Imana iba maso kugira ngo amagambo yose yo mu isezerano ryayo asohorezwe ubwoko bwashyizwe muri iryo sezerano ry'Imana. Ndetse hano haravuga ni nacyo gitekerezo nyamukuru hano ku murongo wa 17
ngo
nuko Uwiteka Mana ya Isirayeli ukore ku buryo ijambo ryawe wabwiye umugaragu wawe Dawidi risohora. Turabona ibiri kuvugwa hano, ikiri kuvugwa cyari cyo isezerano no gusohora kwaryo, kugira gutanga isezerano rikandikwa, maze noneho mu mutima w'ubwoko iryo sezerano cyangwa iryo jambo rigomba kuba ririmo. Iri sengesho si rigufi cyane kandi si na rirerire cyane nk'uko kenshi dukunze kubigira, ahubwo igisubizo cyaje ku iherezo. Ibyo tubona hano mu mirongo ya nyuma yo mu gice cya gatandatu ndetse no ku murongo wa mbere w'igice cya 47. Hano uhere ku murongo wa 40 haranditswe ngo Ingoma za kabiri cyo cya gatandatu murongo wa 40, nuko rero Mana yanjye ndakwinginze amaso yawe arebe n'amatwi yawe yumve isengesho ryose rizasengerwa aha. Nuko rero none Uwiteka Mana, haguruka winjire mu buruhukiro bwawe, wowe ubwawe n'isanduku y'icyubahiro cyawe. Abatambyi bawe Uwiteka Mana yanjye bambikwe agakiza, abakunzi bawe cyangwa abakwiringira banezererwe amahirwe cyangwa se banezererwe ibyiza byawe. Uwiteka Mana niwime uwo wimikishije amavuta, ujye wibuka imbabazi wagiriye umugaragu wawe Dawidi.
Nous regardons en ce temps d'orgueil.
Muri iki gihe cy'ubwibone cy'ubwirasi n'ibindi byose biri hagati y'ubwoko cyangwa se y'amoko,
turebye
ibyo byantera kubaza nti ninde waza uyu munsi Dawidi abaye ari hano akaririmbiza buri ninde waba hari. Abavuga kubaha Imana bose ntibaboneka, ntibabahari, baba bamaze guca urubanza rwabo hashize igihe. Mwumvise ibyo navuze? Urubanza rwabo, urubanza rwabo baba bamaze kuruca kare.
La plupart des gens ne le savent même pas.
Abantu benshi nta nubwo babizi.
Que tu seras justifié
et c'est pas. Amagambo yawe niyaza gucira urubanza kandi amagambo yawe niyaza gucisha iteka. Matayo 17:37. Ibyo undavuga ibyo we yizera sibyo bizagucira urubanza, ahubwo ibyo wowe ufite mu mutima wawe byari byaturutse mu kanwa kawe nibyo bizagucira urubanza. Uko niko wabonye ko bikwiriye kandi uko niko bizaba bimeze. Nta kundi bizagenda. Nimutekereze ko Imana izakiranirwa buri umwe wese murekera ubwisanzure bwe uko yabonaga
en grâce et
si ukuri ko ndanzwe ngo witeka yareberaga mu ijuru afite ubuntu yababantu wenda sari bitari muri iki gisekuru na tijuka kuvuga nti iyo Salomo aba ari hano uyu munsi nta numwe wari guteranira hano abantu bose bari kuba bari wabo intebe zibereye aho hari bake bakaba bari hano mwari kuba muri hano ni byiza ibyo birahagije kugira ngo Imana itangire uko niko rero tubayeho mu gihe giteye ubwoba cyane nyamara abantu ntibabibona inyura iruhande bacu ruhande bw'ibifatika cyangwa bw'ibiriho maze bakishyira hejuru y'Imana n'ijambo ryayo uwishyira hejuru y'ijambo ry'Imana wese aba yishyize hejuru y'Imana kandi waciye iruhande wayobye ijambo ry'Imana aba yayobye Imana bacu ruhande kure y'Imana noneho ku murongo wa 40 aravuga muri ubu buryo buhebuje ngo nuko rero Mana yanjye ndakwinginze amaso yawe arebe n'amatwi yawe yumve ishengesho ryose risengerwa hano hantu bakundwa ni kuki duterana twese dushoboye gusengera iwacu kandi wenda nuko biri kose tujya tubikora soma ibyanditswe byera tugasenga nubwo wenda hari igihe cyangwa akenshi bidatemba amasoko nk'uko tubyifuza ariko uko biri kose dushaka kuganira n'Imana ariko igihe turi hano haba hateranye amakara menshi akayaga gake k'umwuka karahuha maze umuriro w'Imana ukaka maze ikibatsi kikagaragara nuko umwami aravuga ati niki kindi nshaka niwe umuriro wamaze gufatwa Luka 12:47 niba twese tubumbura umunwa twese tugafungura umutima wacu tugasenga hano icyo gihe Imana izumva kandi izasubiza ngo amatwi yawe yumve ishengesho ry'aha hantu 41 nuko rero none witeka Mana haguruka winjire mu buruhukiro bwawe ubwawe hamwe n'isanduku y'icyubahiro cyawe atugezeho Imana yagombaga kunga ubumwe n'ijambo ryacyo ngo wowe ubwawe hamwe n'isanduku yawe y'icyubahiro isanduku yawe ikomeye ibyo byombi ntibitandukana byombi birajyana Imana n'ijambo ryayo ntibijya bitandukana uko niko rero nk'ubwoko bw'Imana niko natwe dushyirwamo aho ngaho maze haravuga ngo reka abatambyi bawe witeka ntabwo ari abatambyi b'idini runaka wabwa abatambyi bawe witeka ngo ndavuze ni uzaba umutambyi mu buryo bwa Melkisedeki Abaheburayi 5:5 noneho kuri Dawidi natwe kubijyanye na Yesu natwe abacunguwe turi ubwoko bw'abami n'abatambyi ngo noneho ngo abatambyi bawe witeka atari abatambyi bo mu idini runaka ahubwo ngo abatambyi abatambyi ba Bali cyangwa abatambyi ba Sheri ahubwo abatambyi abantu washyize mu bwami bwawe mu itorero ryawe abantu bishimira bakunda bubaha ijambo ryawe 41 ngo uwiteka abatambyi bawe bambikwe bambare agakiza Imana kubw'ubuntu yaduhaye agakiza kandi icyo ni ikintu gikomeye cyane 41 ngo abatambyi bawe uwiteka Mana yanjye bambikwa agakiza abakunzi bawe cyangwa se abakwiringira bawe banezererwe mu byiza abo ni bande abo Imana itumye bavugwa mu kanwa ka Salomo n'abantu bameze nkawe nanjye abo nibo bari bahari ubwo Uwiteka Imana yasohozaga isezerano ryayo ikubakisha urusengero rwayo ibintu byose ikabishyira mu mwanya byagenewe, nibwo ubu bumwe ubusabane bwabaye. Murebe ijambo ry'Imana isanduku y'isezerano, maze Uwiteka Imana iri hamwe n'ijambo ryayo n'ubwoko bwayo imanukira mu gicu cy'ubwiza, ku buryo abantu bose bayibonye. Murabizi kandi dukomeje gusoma uburyo twabona uburyo bituye hasi bubitse imitwe bagapfukamira kuramya Imana. Ku murongo wa 42 haranditswe ngo, Uwiteka Mana yanjye, ndiwima amaso uwo wimikishije amavuta, ujye wibuka imbabazi, ibihamya by'imbabazi wasezeranije Dawidi umugaragu wawe. Murongo wa mbere, ngoma za kabiri, igice cya karindwi, murongo wa mbere. Nuko Salomo amaze gusenga, umuriro umanuka uva mu ijuru wotsa igitambo cyo koswa n'ibindi bitambo, icyubahiro cy'Uwiteka cyuzura inzu. Abatambyi ntibabasha kwinjira mu nzu y'Uwiteka, kuko icyubahiro cy'Uwiteka cyuzuye inzu y'Uwiteka. Murongo wa gatatu, Abisirayeli bose babonye uko umuriro wamanutse, icyubahiro cy'Uwiteka kikaba ku nzu, barunama bubika amaso hasi ku mabuye ashashwe, bararamya bahimbaza Uwiteka bati,
leur adoration pour sa bonté et pour
Uwiteka ni mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imana yari yashubije kubera ko ibintu byose byakozwe mu buryo buhuye n'ijambo ryayo n'ubushake bwayo. N'ubu ngubu Imana izasubiza ibintu byose nibimara gushyirwa mu mwanya wayo wabyo bihuye n'ubushake bwayo n'ijambo ryayo, kugira ngo noneho ibashe kwihamiriza hamwe n'ubwoko bwayo bwakiriye ijambo ryayo. Icyo nicyo kiriho muri iki gihe cya nyuma. Si umuhango usa nko kubaha Imana, si ikintu cyakorerwa hano kuririmba imbere. Ibyo nashobora gukora byose n'ibyo twakora byose nka bene data hano, byose bikozwe natwe ubwacu, bikozwe natwe, kandi ntawe byagira icyo bimarira. Ahubwo kimwe n'ubwoko bwa Isirayeli kiriya gihe, twese dufite uburenganzira, nyuma tumaze kumva ijambo ry'isezerano, dufite uburenganzira bw'uko noneho umuriro w'Imana umanuka, maze ubwiza bw'Imana bukuzura urusengero. Pawulo yandikiye Abakorinto ba mbere 3:17 ngo,
corrompte le temple de Dieu, Dieu le détruira.
Umuntu ni iyo none urusengero rw'Imana, Imana nayo izamwonona, izamwangiza, kuko muri urusengero rw'Imana Imana ishaka kutugira urusengero rwayo nyitorero, ndetse igashaka kutugira urusengero rwayo nk'umuntu ku giti cye. Umuntu wese akaba ari umuntu utunganye cyangwa se uri kuri gahunda ihuye n'ijambo ryacyo, bidahuye n'imigenzo yacu. Ni cyose dutekereza ibyo twe tuzi, ahubwo tugomba guhwana n'ijambo ryacyo. Iki gihe umuriro uzamanuka, ntabwo umuriro uzaturuka ku ruhimbi, ahubwo mu ijuru niho azaturuka guhorera kwayo, maze umuriro w'Imana umanuke. Twebwe turashaka kuba muri ba bandi ku iherezo batashutswe, ahubwo abagiriwe ubuntu imbere y'Imana bakemera kuyoborwa n'ijambo ryacyo. Abantu babona gusohora kw'amasezerano bashobora kwegutahana umugisha w'Imana mu buryo bugaragara n'amaso, mu buryo bufatika, mu buryo urese abibonye ku giti cye. Ntabwo hariho amagambo yo kubaha Imana gusa, ahubwo hariho igisubizo cy'Imana gifatika, kandi twese turabitegereje.
Unanimité de la foi, de la parole, de l'enseignement, de la consécration.
Mu buryo twese duhuje mu kwizera, duhuje kwizera mu bumwe muri Kristo, igihe tuzashobora kugaragara gutyo, kuza imbere y'Imana dutyo, tumeze gutyo, kugira ngo noneho icyubahiro cy'Imana kimanuke. Irango cyera cy'Imana kimanuke. Ikintu cy'ambere tugomba kumenya nuko Imana yatugiriye ubuntu. Ese dari meze gute kuri Salomo? Yashobora kwireba mu maso umaze umutima ugatera cyane wihuse, hanyuma akavuga ati Mana yanjye, mbese nkoze iki? Hariya hari abantu benshi beza kundusha, mbese hano ndi gukora iki? Ntabwo yemeye ko ibitekerezo bye bwite bimuganza. Muzi ikintu uyu muntu yari afite mu mutima we, yari atwaye mu mutima we isezerano Imana yari yarahaye ise Dawidi mu kanwa gusa, yaramubwiye nk'uko abivuga hano. Iryo sezerano niryo yabitse mu mutima, niryo ryari imbaraga ze. Rero yari afite uburenganzira kuri iryo sezerano no kugusohora kwaryo. Rero ibyaba byarabaye byose ntibyigeze bimuhangayikisha, we yakomeje inzira ye n'Imana akora ibyo yasabwaga. Natwe nibyo dukwiriye gukora muri iki gihe, tukizera n'umutima wacu wose amasezerano yatanzwe ku bw'iki gihe, tugakorera Imana, tukubaha Imana, tukemera ikatugirira ubuntu bwo gushyira ibintu byose muri gahunda bihuye n'ijambo ryayo n'ubushake bwayo. Mbese ninde wagira igitekerezo Salomo mujemo? Kuko Salomo Imana yaramusubije, biraruhije ibintu byose hano muri isi, biraruhije mu buzima bwa bw'isi, buzima bw'umwuka, buzima bw'itorero. Mushobora kubisoma mu kuva 12, aho niho Isirayeli yiswe ku nshuro ya mbere itorero, kuva 12 ku murongo wa gatatu, kugeza ubwo bwari gusa ubwoko bw'Imana. Ariko uhereye umunsi, uhereye igihe Umwana w'Intama yatambwaga, bahise baba itorero. Hari sahari ntashaka ko nongera kuyasomera, kuko nigeze kuyasomera, ariko ni byiza yuko ibi tugumya kubyibuka ko Imana yashyizeho gahunda kuva 12 ku murongo wa kabiri. Kuva 12:2, uku kwezi cyangwa ukwezi gukurikiye kuzababere imfura y'amezi, kuzababere ukwezi kwa mbere mu mwaka. Murongo wa gatatu, mubwire iteraniro ry'Abisirayeli, itorero ryose rya Isirayeli, muri aya mabwiriza muti kuwa cumi w'uku kwezi, mbere y'iki gihe iri jambo itorero ntiryabagaho, ntaho rivugwa. Ariko uhereye igihe Imana igiye gusohoreza isezerano ryayo, uhereye ubwo igiye gusohoza gucungura ubucunguzi bwayo no kubabohora, uhereye igihe bagiye kubaga Umwana w'Intama maze bagasohora, igasohora ubwoko bwayo, icyo gihe abe Uwiteka yabise iteraniro cyangwa itorero. Rero ntibari bakiri umuntu ku giti cye, ntibakiri umuntu wese mu cyerekezo cye, ahubwo bagize iteraniro, iteraniro Imana yatanzemo amabwiriza, iteraniro Imana yatanzemo isezerano, iteraniro ryafashe umwanzuro imbere y'Imana yayo. Iryo jambo ni naryo rikomeza gukoreshwa mu isezerano rishya. Umwami wacu aravuga ati nzubaka itorero ryanjye, iteraniro ryanjye. Yabwirije ubwami bw'Imana, ariko ageze kuri ibyo aravuga ati ndashaka, ndetse nzubaka itorero ryanjye. nuko ngo hanyuma ngo Imana ishyira mu itorero ryayo ubukozi butandukanye n'ibindi. Nuko rero si ikibazo cy'umuntu ku giti cye, ahubwo ni amateka y'agakiza, ni muhamagaro Imana yahamagaye, ni ishyirwa mu bikorwa by'umugambi w'Imana muri icyo gihe. Ni nako no muri iki gihe mvuga ko ariko bimeze mu bwami bw'Imana. Si ikibazo cya ikibazo cyawe bwite, ahubwo mu bwami bw'Imana iby'Imana yagambiriye gukora nibyo bigomba gusohora, kandi ku bw'ibyo irashaka kudukoresha nk'itorero ryacyo. Yashyize ijambo ry'isezerano mu mwanya ryagombaga kubamo, ni ukuvuga ahera cyane.
Une fois que tout Nuko, était prêt,
ibintu byose bimaze gutunganywa, ubwiza bw'Imana bwaramanutse. Hari aho hari abaririmbyi, hariho impanda, hariho byose. Bose bazamuraga ijwi nk'umuntu umwe, bahuzaga amajwi bahimbaza Uwiteka, kamuririmbira ishimwe, baririmbye neza bati kuko Uwiteka ari mwiza kandi imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Hari ku murongo wa 13 ngo nuko ubwiza bw'Imana icyari cyuzura inzu y'Imana ku buryo abatambyi batashoboye kwinjira ngo bakore umurimo wabo kubera igicu, ubwiza bw'Imana bwari bwuzuye mu nzu y'Imana.
Je ne veux plus lire les Hébreux.
Si nishaka gusoma mu Baheburayo ntabwo ndi buhasome, ariko byanditswe ngo Mose yakiranukaga mu nzu y'Imana na Kristo nk'umwana wayo mu nzu ye, ni kwa kiranuka kandi inzu yayo ni twebwe. Yanditswe hariya mu Baheburayo 3:6. Ntabwo turi inzu yacu bwite, turi inzu yayo, turi ubuturo bwayo, turi urusengero rwayo, turi hano mu isi mu biganza byayo, mu maboko yayo, kugira ngo ishobore gukora ibyo yagambiriye gukora. Mbega uko ari ubuntu bwinshi kuba no muri iki gihe dushobora kugira ijambo tutarifite nk'inyuguti gusa, ahubwo kubw'ubuntu bw'Imana dufite twumvise umugambi wayo, ndetse tunabona gusohora kwayo kubw'ubuntu kuko idufitiye umugambi. Imana iyo iza kuba ntacyo yari yaragambiriye kuri Salomo, ntacyo twari gusoma kuri Salomo, bari guceceka kuri we. Ariko Imana yari yatanze isezerano ngo ku mwana wawe uzabyara, ku rubyaro rwawe, kubwira Dawidi. Ariko by'ukuri hariho urubyaro rw'umubiri rwinshi yari afite benshi, nuko Imana ubwayo iratoranya, iravuga ati ngo uyu ni we. Urabona iyo biza kuba ari abantu, Imana ntiyari gutoranya uwo nguwo, kimwe na Dawidi, kimwe n'abandi bose. Amahitamo y'Imana atandukanye n'amahitamo y'ubwenge bwacu. Aho naho abantu bose bibabaza umutwe bavuga bati Mana ngo suku sinagomba kumera gutya, Samweli mbese ni ibiki yagumaga avuga ati haza undi uyu si we, haza undi Yesu uyu si we, kugeza igihe bose barangiriye. Nibwo yarebye arabaza ati se ni ibiki biri kuba hano, nta n'umwe uhari hano. Arabaza ati mbese hari undi waba ufite? Aravuga ati uwo wundi ego arahari, ariko ari mu ntama. Inzira z'Imana ziratangaje, zitandukanye n'inzira zacu. Uko ijuru ryitaruye isi, niko nibyo yibwira ibitekerezo byayo byitaruye byacu tatukaje byacu ninde wayigiriye inama baroma 11:31 ninde warondora ibyo itekereza n'ubwenge bwayo kandi umwe icyo tuvuga ni kimwe gusa cyo tubona ni kimwe turavuga tuti ngo witeka inzira zawe zirahebuje ziratangaje ndetse kugeza n'uyu munsi hamwe natwe amaherezo tuzabona yuko imana inzira yayo yayinyuranyemo natwe mu guca bugufi kose kandi ko izashyikira intego yayo hamwe natwe twese natwe turi hamwe nayo maze natwe turi hamwe nayo izina rye ryera rihimbazwe
amen
amen.